Ngiphila njengebhodela. Everyday was Christmas. Shampoo bophuma amabhodlela. Chris Cross. Thina best confused abathakathi. Cheese and force. Yonke into behlangene. Awusiyohlangana mahlangana. Awusiyobonana masibona. Abangani bami bayangikhohlisa. Bathi kimi musukuyikhohlisa. Muntu akukhohlwa manje usemelika. Njengesimkhadi noma ungalahleka mina ngizokurika. Njengozahara umthwalo uyasinda. Mthwalo wami uyangisinda. Mthwalo wami uyangisinda. Ngithi khawunqede, khawunqede sali. Khawunqede, khawunqede sali. Ngithi uyangese, uyangese sali. Ngithi uyangese.
Sunday, 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 Sunday.